la 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 la.
We all need love, we all need affection, and the way that you're looking at me, I can feel a connection. Unanibamba baby, kwanza unavochekecha, kinywaji kwa mkono na kibeti kwa bega. Juste kwizi mademu anapenda do, na machali pia tunazo drama. Ya dunia ni mengi sana, no commitment mama. So nipe nafasi, nikupe mapenzi yangu ya kiluya.
Hallelujah,
oh, we all love, nakupenda, tena nina imani sana. Ushanitega,
ushanitega, we all need someone.
Nakupenda, tena nina imani sana. Ushanitega, ushanitega, so make love to me.
No, 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 no,
unconditionally, babe, unconditionally, babe.
Wakuishi na yeye. Fata vijana twakufa mapema, magonjwa yameja. Jina langu wani, sasa lazima nile. Nikikosa kula na wendo chakula, ntakonda mazima. And I believe nitakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho. And I believe,
baby,
yeah,
we all in love. Ushanitega, so make love to me,
yeah. Make love to
unconditionally,
me,
babe. Unconditionally, babe.
Unconditionally,
make love to me,
hey.
Unconditionally, babe. Unconditionally, babe. We only love.
Chimano loves the
kupenda. Tena nina imani sana.
What's mine?
Ushanitega, we only love. Nakupenda. Tena nina imani sana.
Unconditionally, baby, make love to me. Yeah, 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 yeah.
Unconditionally, baby, unconditionally, baby.
Ali,
Kumaye,
Sauti Sol,
Kumaye,
East Africa,
Kumaye,
Tanzania, Kenya,
Kumaye,
Kigali,
Kumaye,
Bujumbura,
Kumaye,
Kampala,
Kumaye,
Kinshasa,
Kumaye.
Hey yo,
Kumaye,
Dar es Salaam, Dar es Salaam.